hoto no gas itatabum bibbe Allah nder hoto dum ayi ay Yesu ijabbo yimbe diga ko ngole asungol ilesdi idemgal be nuddinimo joni kadibo be lati bibbe Allah iwbe do datal billingal jaraingal do bibbe Allah don bono iyalu be don ngondi to go'o i nder Yesu jomirawo.